wote ni wa Mbeya, wa kusini na mashariki waje kuona. Bado niko nawe, waliongea eti mbali si hatufiki, ikiwa chomo waka mizima we wako chomo. Ninaona kengeza, yani hono unavyo nikoleza, wanatapika nyongo penzi hawajaliweza, na kusifu kibongo na kusifu kingereza. Muchuchu muchuchu, shwiti shwiti banana, punga mkono tu na kuomba baby simama, leo yako siku ku nikupakulie minyama upite na huku, wasokupenda wakere sana, unijie kwa mbwembwe,
unainama
waonyeshe,
unainuka
kama
unaigusa kama unashuka,
siongeze na jonjo,
unainama
madegeje,
unainuka
baby. Malizia mwenzo kwa we ni boya tu, I know you love me, I love you too, sipo kuna ti pressure juu.
Unainuka,
unainuka.